ɗo yo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe on e jaam hannde talatare sappo e jeɗɗi lewru novembre 2014 sappo e jeɗɗi ñamde ƴaɓɓorima silma e capanɗe nayyi e jeew ley laamu Dialluɓe kala Bocar Sow wonde kabaruji ɗo en noon noon jiire kañe e Seydou Mbo goni to ɓoggui janɗe to on kumpitita nde wiide Sallu jihadinkoɓe akkinu nden no yeeɗi jokka hono natal Serge Labrégite e vidéo ndenno tubaku honmoɓe nangguno ley mali ɗo en ko yahata e duuɓi tati hikka dardi kanko leydi e hooreji maɓɓe woni leydi France mbiyeteɗo François Hollande waɗa ko wawi fou ene fa suuta mo e juuɗe maɓɓe Mali ana haaɓa ko wawi fou no e ñaw e bula o ene beete o ene jama humpitama nden hunde fou wono dow hono ko woodi banggal ñaw o ena e ley Mali beete hannde Sarwoussi kumaniɗo banggal hono kabaru cellal o ena yeeɗi wiide yimɓe capanɗe nayo e go'o goni tumanoɓe yalla wona ñaw o ana e muɗum en nayon ka ɓe ka hollitama ñaw o masimbiniɓe e leydi meɗen ndi dental hono baale keredunkoɓe hewɗe nden no immike fa kaɓa e faggagol leydiji ley Mali gon en ɓe dardi leyɗe aduna ɗe ene kala ɗowtano série aji goduɗuy e leydi meɗen ndi kañ e leyɗe aduna ɗe kala bisimilla moɗon studio tamani Sandu Alkaida hono Maghreb ndu en yiɗi jokka hono natal wido keñen humpitidde gurda jokka Serge Labrévich kanko e tubaku mo homoɓe mari e juuɗe maɓɓe ko yahate duuɓi tati ka Serge kañum wala e hakkille ndenno e hakkille muɗum hono balti wala e hakkille balti ɗo hannde saabi de o dardi ndenno hunde fof wono jokka hono François Hollande suutamo e iwde e ɓeeɗe juuɗe jaadinkoɓe kedde Oumar Waygalow
kanko Lazarevich ɓe kolliti widomo joɗino ko nanditite katkata ngawel ɓalewel ɓe mbi warema ko dona juutuno o haali du ko yaata minute goto kañe se gon ngaj capantato wadi noddango fewde François Hollande o wi wadano watta fu yallomo iwa e juudele yimbeele akmiibe o wi dum non ko Faransi haba yatto Iraq to do wakkati jono mo huli fati be carboton yonki makko fa handen ko holiti wiide le hen Faransi tinno no watta fu fati o laato dum wono no barten don jottobo Faransi dum woni baraabe le sahengel mi cittiden wiide kanko Lazarevich kanko Philippe Verdon kambe tuuti da dum wonto o mburito le saha leydi meden di ko sakti ko nde akmi wari dum woni Philippe Verdon be kulliti wiide ɗum wonon ko Faransi wari haɓade le saha leydi meɗen ndi ko
nden no kanko beeteɗo si Jack Rich kanko ɗum mohonomo leydi ba ana joɗino bangue e Serge kanko ɗum o nangganoma ɗo jihadinkoɓe guila hitande 2011 ana footi balɗe ujunere komo koɓe mardimo e juuɗe maɓɓe toon sakiraɓe tindiniltiro min mi jango moɗon e felloji Facebook kane e Twitter e studio tamani ɗi on jarama tamani Mali ɓami anni e mawɗo faa hono majjina ñaw e bula o iwde e leydi ndi ena keñan ko ɓuri yimɓe temeɗe jeyo e capanɗe jeɗɗon puɗɗi haybeede faa faame yalla ñaw o ndenno raɓaali ɓe kamɓe ɗum ɓe mbasa wa raɓude ko ɓe leydi meɗen ndi keɗene Oumar Waygalow
woni leydi sakkitini ndi jonta e bula ɗe jeeya e muɗum hollitan wede yimɓele nayo kañumen keddile hen yimɓele joyon du kañumen goni ko jonteɗe nangui tukalel gotel heddiki e jonte ɗe ɗum wonto kayto kañe almami goɗɗo kasen o du iwrito laggina to wori sawraɗo Mali ɗo kañum du hollitan wede heddiki ley jonteɗe kanko almami hollitan wede ɗum woni yimɓele men ɓomoɓe sa ƴeewi ɓe jafa yimɓele ɗum woni temeɗe joyoɓe capanɗe jeɗɗoɓe jeɗɗomɓe yimɓele fo wakkati jonoɓe cawnintina seeɗa kamɓe yimɓele temeɗe jeɗɗoɓe capanɗe jeɗɗoɓe jeɗɗom kamɓe tawno hono memino almami o wakkati jonoɓe fo ɓe cawni tinama serafa ƴeewe yalla almami o raaɓiɓe na raɓayɓe kanko hoorejo leydi ndi yo keñen o yehi to kure marle to hollitiwide wakkati jonono yimɓele golloɓe tonɓe fa hannden ɓe tinnoɓe ɓeyda golleji maɓɓe ɗi neɗɗo furnatowo le leydi ndi du lotire juuɗe muɗum ɗum woni hono nebammeje ko warata ɗum woni gueƴu gilɗi e bula ɗi ko wulare muɗum du ƴeewe ka sa ƴeewi to kayto wakkati jonoo wiyama sa ƴeewi le galleji ɗi fur a tawno hono eɓe jogui to nebammeji ɗum woni ko warata gueƴu jonta e bula ɗe ko jaati millioji temetete capanɗe jeɗɗi e tati ɗum woni ko union européen litiwide waran wallirde ɗum won hono leydi afrique keedude hirnangue ɗe faɓe kaɓa e jonte e bula ɗe
guila e bula wari dogotoro goto e ley Mali ɗo en e clinique biyeteɗo pasteur to ena neɗɗo fuji e daɗo e ñawɓeɓe ena ahan ko yeeɓa ka fes ɗum waɗi so yimɓe temeɗe jeeyo e capanɗe jeɗɗon ndenno kañɓe ɓe gaɗa e haybore dogotoro en Mahamad Maimoun kanko mo lamdodiri e dogotoro mawɗo goto biyete Almoustapha Maiga hoorejo Sallu ƴeewirde gueƴe ñawuji fonsere dogotoro Gabriel Touré to kede ɗe Oumar Waygalow
wakkati jono dum wonono yimbeele dogotor keddinode e nyaw jonte e bolade holitawede be yimbeele fuddobe tawnitina nokku goto kambe be jaltata fe debbo dum wonono keddinode jonte e bolade to jukorni to du wakkati jono dum wonono yoga yimbe galle makko be fani tawnitina sera be yimbeele fobe ngatta wakkati jono dum wonono suuduto yimbe kan sawne dum won to jukorni parato wakkati fobe jeewe du fe ko be jeewa dum woni cekkiti yonter de ko dum holitay wiide jonte e bolade ngoni e mabbe
battu keri do leeda aduna donke mudo bangal ande en beta hande kawri bam ko do en holitama wiide yimbe chapande no gono gono be tumanobe nyaw o e bola nang e leedi meden din nayon ka be kam masimbi o nyaw hemi masimbi ne du en docteur en be en ba sali dun kany en dun dardu de jama o patide e nduba fay e seda kere dum marwe galu faande
faut pas que les gens
yimbele be kana imminda kilaaji muyen di hono jonte e bulade nguri le leedi meden dino wana hono so net uri lagina tan so jangol yama e mudu na so jomu yama no tudde wana dum holititta wiide nyawo ana e mudu sina hono docteur en be jati bama jiijam mun jaha cheda so koliti wiide nyawo ana e jomu fa en den way wiide dum woni nyawo ana e jomu jati wakkar jono no dango mi ngarta fewde e jamaawo be tinnobe cela yaade dum wonon leedi elede jonte e bulade woni e mudu miden gonde dum woni mojjintinde hono hunde fu ko nyakuno le nokku di furdo dum won hono to min gonno le keri di to miden gonde beedu ton yimbe be jati wakkati jono mi beedi ko yata yimbe la chapade jeena yom yimbe wono kumini be cellale nokkobe dube koliti wiide mbay wallude min dum woni wakkati fu
den no dental balle remobe durobe immike fa kaba e be do yimbe faggotobe leydiji be ena beete o ena be jidi dow didi titallaji pawide mabbe yalla du ena leede aduna de ena du ana do tono sariyaji godudi ena imirana kilu mayga kanko mo landondiri e Ousmane Barke Diallo kede demo kanko jati
ay men jeewi balle kalaade jonde golleji mun dim fu gollirgal arandewal gal be jogi won leydi sa nani andemo sona tawrada leydi moro dabaji tuto ledde awo tawrata leydi ndiyanke ay hala leydi joini men do hande kunkoji ko won do leydi ko hon leydi wawi marrede gasa hono hen leydi himbe bawi hejjididde do mayri hono hen leydi ana ite lato honni marchandise ni gardo fu wonni lumuni hon fu sodano yidiri le sariyaji malidi leydi fu gondi e mali gouvernement o je non wiya yewe hono hen fayso gouvernement o je leydi de fu hono leydi ndi kanko yimbe be peccundirta e pamro do hen tawe ina mara fa gasi ina hayba ndi bonnataake dum sotataake
den no ekintinoɓo sukaɓe fiyoɓe ballon koyɗe ley mali ena kanko mo suttimi sukaɓe nogayiɗi ɗon ɓe ena ngal fa kawra e wono fiyoɓe ballon leydi alangérie ɓe ena yalla eɓe kiise e hono e ɓeɗo garoɓe fa kawrita e ley hitande 2015 nde ena ana famɗe e yimɓe jenno ana kote ɓe jikke mum pawi e hono ɓeɗo sukaɓe piyoɓe joni saabi koliti wiide hono hano koteɗe ɓeɗo wel hoore mabɓe ana famɗi hen fa sanne madou jara kanko mo notike landi momele titta Jean Pierre kerɗe umar waygalou
ko fosi dum won hono yambereji afriki di ko itetele en jahanno wakkati jono se en jahay hay dum nangata hore fe kale danyangal sa bamili temedere fo den jogi nogay joy wakkati jono hono boden wadirde wakkati fu jateji meden di so malawi hawi e choppi fu wajibe sina mali du hawa algeri do mudun do kambe dum wonon fiya mali be sina be bofo baddaji joy so be keba wottude baddu god hay dum nemi milay be kawa algeri no yafiri ka wakkati jono hono dum woni hunde mende wonne jogi rede no do dum wana ko yafi
tamani tamani sijo tamani kira bijeman ko wadan en banga region ngaji hollitude fedde yimbe haboobe e nyaw e bola sugasu de en nenno bami aadi nenno be kenya fa neddo funato e docteur to en lalda kanyu en kan horede ko wona be rababe bete hande fedde yimbe haboobe e nyawuli nyaw e kanyu e kasaraji burembe en kanyu an gonno e jidal be pidi ton dabereji kanudi hono teedurede nyaw e bola en be damini du humpitide jama o kala jidal fuddi kuccala beta hande fa yimbe pammine no basiji hono kabirte e mono hana kotene e leydi le ngif kanno no basiji kan ngifirede leydi le walde wala jalla wetele amede kanyum lamdini odo batu ko foti horebe jalini kany solution ko chamata kawri e ngaddo jidal leydi haramayne balliri gelle tati hono e leyle lamu bure banamba to en hono wetede buwala kany e sanan korofa yotto e nyampela nyampela kany be bulli hono simoje de pompi ngone mudum anan ko foti millionji nay kalisi fa woni ko wada hen ko fuddi yimbe chapande joyon kere dum ko be moti janginama beta hande no basi nyifirte en walde wana je lam wetede kanyu heji jannende en yalla beete be do balide en jama ton de en ana beydane e baw de kala balle tati won ko be ngadata hen den no skara be den do den no on jara e hedade sabide kabaru an wondi fa handa.